SBS Radio.
Waxay u muuqataa fursad noloshaada hal mar ku soo marta in lagu xusho inaad dharka u xayisiiso mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee dharka Asturan sameeya. Laakiin waxoo dhanba waa been abuur. Isagoo isqarinaya ayuu qofka been abuurkan sameynaya wuxuu samaystay accounti Instagram ah oo la mid ah midka shirkad weyn oo Sydney degan oo dharka Asturan sameysa oo la yiraahdo Hijab House. Dadka been abuurkan wada ayaa ka faa'iideysanaya haweenka iyo gabdhaha muslimiinta iyagoo fariimo Instagram si shakhsiyan ama si gaar ah ugu diraya. Fariimaha ayaa sidan oo kale u qornaa:
Well, honestly, sister, I'm a consultant for Hijab House, and I think you'd be perfect.
Walaal, waxaan la taliye u ahay Hijab House. Waxaan u malaynayaa inaad aad ugu habboon tahay inaad kooxdayada ku soo biirto oo aad dharka noo xayisiiso. Marka qofka been abuurka wada uu helo kalsoonida gabadha, wuxuu weydiistaa inay gabadhu falal qaawinaad ah iyo wax dhaqanka ka baxsan ay samayso. Fariinta ayaa ku sii qancinaysa gabadha in waxa ay samaynayso ay caadi tahay.
Every model has done it, and if you'd like, you can see my verification. I'd be happy to.
Gabdhaha dharka noo xayisiiyo oo dhan way sameeyaan. Haddaad rabto inaan qofkaan ahay kuu xaqiijiyana, diyaar ayaan u ahay. Wixii ka dambeeyey markii been abuurkan bannaanka la keenayna, Hijab House ayaa sheegay in 800 oo gabdho dhalinyaro ah ay u sheegeen in lala soo xariiray. Madaxa Hijab House, Tariq Kosher, ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay in been abuurkan ama khiyaanadan aysan dhaawac weyn u geysanayn oo keliya macaamiisheenna ee ay dhaawacayso isla shirkadda.
They're using the trust that we've built in the community as a means of targeting these young people.
Waxay dhaawacaysaa aaminaadda ama kalsoonida aan bulshada ka samaysanay oo ay u isticmaalayaan inay beegsadaan gabdhahaas dhalinta yar. Gabdhaha dhalinyarada ee muslimiinta ayaa sheegay in been abuurka noocan ah uusan ku cusbayn loona baahan yahay wacyigelin dheeraada oo xagga ammaanka online-ka ama internet-ka ah. Leila waa 17 jir isticmaasha Instagram-ka. Waxay sheegtay in hore loogala soo xariiray Instagram-ka oo loo sheegay in shaqooyin xayisiin dhar ah loo ballanqaadayo. Waxayna sheegtay inay og tahay inaan waxyaalahaas la aamini karin.
I guess it's just a skeptical eye just makes common sense. People just trying to take advantage of.
Waxaan isleeyahay waa inaad ka feejignaato oo dhaguhu ku taagan yihiin, aqligaagana aad isticmaasho. Dad baa raba inay ka faa'iideystaan xijaabka aad wadato iyo jirkaagaba. Ma aha wax si sahlan aad dadka ugu aaminto. Madaxa ururka haweenka muslimiinta Silma Ihram ayaa sheegtay inay aad uga xun tahay khiyaanadan been abuurka ah. Waxay sheegtay inay doonayso inay gabdhaha xasuusiso in labiska asturada uu yahay wax ay ku faanaan oo ay.
There are people who don't appreciate women who want to be modest and who will do everything they can to.
Waxaa jira dad aan jeclayn haweenku inay dhar asturan xirtaan, marka waxay dadkaas isku dayayaan si kasta oo arintaas ay u wiiqi karaan. Booliska Federaalka Australia ayaa baaraya arintan.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.